Olabafe music style yafe abambarasi kugama emirimu gyaffe gulabikanga gwabantu bababalikani era kyangu omuntu okusanga wabata kwetegereza bulungi nalowooza nti olina kyolodinze era babaamu oluusi baboyi bange nga bataddeko nembagamba nti atusale toyokya nnyo ogenda meetinga abantu.
Sirina nnyo bingi byakubanyonyola, omulimu gwange gwa kuyimba.
Mulinde mu bbali kasita baagugudde.
Kasare kakuma nayo sana mundo bayoka mundo yoka mama yoka oli mulungi wenna tolina wakujama tolina wakujama kulina mwesubi wenna bambi bambi tojukanga mukwano tojuka bambi tojuka kwagala mama owomanga koko na fanta elaba nyamba bambi tula nkubulire byange byonna ebyange byonna wemba njamisa nterezako onyirira kufa olinga gwe bakutako nze sirina kyenkugamba baby nze sirina sirina alo 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 pick up your phone. Hello, obudde bugenda. Hello, 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 pick up your phone. You say hello. Mama, oli omu, onyirira olinga ekkaali empya. Oyagala nze nkulabe nkulekawo. Ne Katonda kwesimisa umasamasa mu bitonde bye batonda. Oh, oh. Wefanana wega ha oli mulungi okupa weno masama solinga kyakulya ololo hey hello 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 pick up your phone you say hello obude bugenda mama bugenda lo walo walo pick up your phone you say hello. Mama tukene, ola mukwano gwange nsaba nyumisiza obulamu bulamu bunyumoline munonga kuwa mazanyu mukwano gwange nsenteka mu kikapu njagala onjagale onjawule ne mubalabe oli mulungi okufa weno masamasa olinga kyakulya ololo hey, hello 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 pick up your phone you say hello mama obudde bugenda baby hello 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 pick up your phone you say hello tugende baby hello 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 pick up your phone ah. Yeah.
Yeah. Mpozi za manya gange ngabuli jo. Bambita Semanda Mansour. Yade mchidongo bambita King Saha. Ilari nsingo kwa gala kubale rino nyeze nsimbi. Ndi msaja muhimbi. Kinsingo kola. Tho nkola nebi lala mbode wemba si imba. Nenga guandava. Osinga funda vila mbidongo. Era. Omuziki gwensinzo kuba ndoza mbiyo nabiyo nkoze. Ndi msaja mulimi mpozi. Ngovude mbiyo kuyimba. Nimamu. Nime mmele yona. Mwogo. Lumonde. Matoke. Era nisigula mmele. Wenkebe ya mstu wange kende denga. Ntumo wa pichi nga genadete lai kutia. So. Focus nisinga gisa kumere. Ndi msaja mulunzi. Nunde nte. Nunde mbuzi, nunde nkoko, nunde mbata. Olumu nangu wensanyu kangenda kufamuzi ya mbuzi, nga njikuba mfriji, nga ndi yako kilo mpola mpola. So, obulamu obwange bwewo. Nkoko ntunda maji. Elaba nebanga, bani nanyi bachimanyi mba sabi nga bulungi. Ntunda maji. Mpozi echemele mpomelwa nyama toke. Mpomelwa nyomu ogo. Mpomira lumonde nemba njagala nye binyebwa njagala nye bijanjalo ndi enkoko ndi nyama eye ente nembuzi obulamu obwange buli wide wobero ndaba bunakola ba episode enjawulo enaku nange nsanyuka nenkuba kakule atera nyi jane nkolo luyombo bo lutalo lenyini so ndi muntu nga abantu abalala bonna neyagala nga ndaba naye weyagala nenyumirwa Nangu wensanyu kani ya garamu, wenyiga, ila mfaita mwa katono tunukota inza kulava. So, obulamu wange buli nnomo.
Honey, you was blocking my way. Wanna move closer to your way. I know that side is far, but I have to be there. Honey. Love you more than money. I'm Mr. Guitar in your body. Oh, my name is Angenawe. I wanna be by your side. Jagalangu, Mukwan, Munji, Nawe, Salawo. Ngambo, Tite, Kuba, Otia, Kuela, Bobo, Jise, Bambi, Totia, Kue, Nyamba.
I'm on my way.
Nawe.
Please, I'm on my way.
Mukusanawe.
I see you calling me. Give me
time, I'm coming.
I'm on my way.
Now,
I'm on my way.
I see you calling
me. Give me time, I'm coming.
My champion, my baby, where are you? Love and Zita, where are you? I'm calling your phone, baby. I am trying to get you on your phone. Bako Jokola, Bako Jokola. Bambi sasira, mukwano sasira na wona bani. Bambi yambako, mukwano yambako. Yokerako, bambi tasako. Bambi tasa mukwano baby. I'm on my way.
I'm on my way. I see you calling me. Give me time, I'm coming baby. I'm on my way.
Now
way.
Nawe.
I see you coming.
Oh la la la.
Give me time, I'm
coming. My champion, my baby, where are you? Love and sit up, where are you? For your mukwenda ba, weka. Yambala na nyuma. Mukwenda ba, weka. Abalala banema. We want pizza, weka. Mwano we konye bwa, bori numya Siri ya pele, sisiye baka kutulo Kuwanako, kuwa kwe kwe nina wo Nse wo, tone kanga wo Nalimpa, 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 nalimpa.
I'm on my way.
Nawe,
I'm on my way.
Mkumsa nawe,
I see you calling me. Give me time, I'm coming.
Mkwano nzijia,
I'm on my way.
Now
I'm on my way. I see you calling.
on my way. Please, I'm on my way. Yeah. I see you calling me. Give me time, I'm coming, baby. I'm on my way. Please, I'm on my way. I see you calling me. Give me time, I'm coming, baby.
Mpozi, okuyimba kwa nyamba, nekufunding okulima, atina okulima nekunyamba, nekuliza omuyimbi. Kati we balancing ebintu ebyo mbibi kwatagana ate kuyimba oluusi tuyimba kiro ate okulima oluusi tulima misana kati ebintu ebyo olaba biina engeje bibalansinga nga tewali kikoonaganye na kinnaakyo ate oluusi nfuna n'abampagira olw'okuba ndi muyimbi nagulako ekintu kuba oli muyimbi nti wadropinga okuyimba ayinza obutadda kukugulako kuwadropinza okuyimba so bizinesi wetu bwetambula mpozi era music nga business endala ng'omudaala ng'akatale ng'edduuka obaka bakuwagira n'abatakuwagira era mu music abazze banfollowinga balaba ampagira ne balaba n'atampagira so music bwatyo wabadde nze nsinga esirandisa nnyo ku bafaani bano abagamba ya our man omanyi music abatanjagala oluusi sibawa nnyo budde oba abannondalonda obusonda swabudde so, olaba ne mutaani wa minisita we yajjanga nsojjole namuddiza fire nga mulaga nti eno tojja nnyo omanyi music ono ye maama ye taata ke kali mu ketukoze emirala tuzze tujoyininga bujoyininze nga tufandinga so olutalo olwaliwo nekyaliwanga oyo lwakkakkana kuba ndowooza yategeera nti alumbye muntu mukulu era kinyuma nnyo mu nsi woba onaatankuula ekintu n'oba sure ti olutalo lw'otankuula onaamalako nalwo
ndowooza kyolinda you want to see me on my knees kyewesunga to watch me cry pleading for your love my neighbor I shout it louder, yaudara. Jagalobe malova, yaudara. Obate my sweet neighbor, yaudara. Katin jagalanche atule, luesi kula vieko, oboko wesela. Ngamba toma kamaka, nza kwa gala, baby. Abantu seno kulwala mulirwana oyongera kubala mulirwana fatali payo mwana nakufanana olaba otya mama buli kiro ewakeyo kumukanga ndabandikalaba ontadde kuli nize kutugumbulwa kyokko kikolo kaba nali nsirisenga ninzokola omutima gwo kyekwagala ngamanyi luli balumune wekuba ne kunjagala kati waisa akabanga akabanga nensalawo nzikye kikwatulire mulirwano kiraba nkugamba olinga tandabangako mulirwana mulirwana omutima ogutwala mulirwana bwera abantu zeno okulwala kati oyongera kubala mulirwana omutima ogutwala oyongera kubala Somoza lwaki ontankula obuwoowo obokera okusika lwaki obunsindikira ukera kwanika ngo ezongo chimanyi kwenatukira obuwowo mawe kubambandyawo baby ne watansana buyima mulirango yima wachimulirwana ononya wansazane muswalanze sikusogiwa Mansazane muswala siri kusogiwa ay Mansazane muswala siri kusogiwa Mansazane muswala siri kusogiwa
abayimbi abamu abereyo naloza onywe njaga oba wakabi abamu ne baloza we kubya kyonna ekikubi oba wakabi olaba fe music style yaffe yaki abamu balaasi kugamba emirimu gaffe gula bigangagwa abantu bababaalikana era kyangu omuntu okusanga waba takwetegereza bulungi naloza nti olina kyolodinze naye era babamu oluusi baboyi bange nga bataddeko ne mbagamba nti tusale toyokya nnyo ogenda meeting abantu so bibamu obulamu bonna gezaako jakusanga bimitinga jakusanga bikozesa jakusanga bivumirira jakusanga binaabo obunaabya binywanga kyayi bonna wasanga omwo naye gwe kyolina omumanya fenna mu nsi mwetuli enjaga nnungi ng'oginywa habo nnungi ng'ogikozesanga eddagala naye omuntu atunulira omuyimbi n'alowooza nti omuntu okufaanana sitayiro yange olina okuba ng'oteekako ki ebiragalagala kyangu okufaanana kyoyagala otunde naye nga tukiri gwandabosa okumpayo kyonna ekikubi kyendabika ngaafaanana naye nga nze ndi wa bintu bingi ndi wa muwogo ndi wa lumonde ndi wa matooke ndi wa binyeebwa ndi wa nsujju ndi wa mboga ndi wa doodo ndi wa ttimpa ndi wa nakati nkozesa ebintu byonna ebyo so bavubuka bannange kyenyinza obbagamba nti bangi beepikira ebiragalagala naye kyandibadde kirungi neweepikira kyonaasobola ate n'ekirala kirungi nnyo oba osobola okwesonyiwa n'okyesonyiwa omusajja yagamba eno enjaga mbi nnyo nnyo ekyankalanya n'obwongo togigeza ngako omuganda wange omusomi njaga ogyeteekako
uwulira otya obeerawo nga munno taliwo mama mpulira bubyeru nga munnange taliwo baby wajange kuba wenekama kwekukufuna siyinza kukuleka muntu yenna nkukweddiza baby sijakwatula ebbanga lyennakwagalira kati tulinze nambaka kyekyama kyetwekumira yona tankubya amakolo tankubya amakolo amatyenekumira kugwe kwe nasokera yegwe yandaga enjuba n'omusana yondaga obukwanyu nga gundeze gundeze we mama nga gundeze gundeze we omukwano gwa gundeze baby nga gundeze nyama gundeze baby nga gundeze gundeze leze mukwano guna kutula mukwano guna ndwaza baby guna kabya mwana wa mama twa soma soma nga kapapula tebiriko byetaka inze ni redo kukuma baby sija kukwegana olingo mufaliso gwemfuniro tulo mufaliso tugenderelo disco ngagundeze
ngo musajja enani namu abana naye we nababala nakomawo abana mbaina bali bulungi abagenza kusoma bagenza bali wakabali waka nze engeri gendi haji sanyo kuwagala kuogera ku makagange we gabanga gali fine gabereyo nange eno ndi mukunonya senta atenga twalire ekyaba kyala sijja gendayo olwensonga nga haji wembagambi haji abane family wadimba okuba nemu wadimba okuba nesuka mwemu nenga wamadamu gye bali bali happy era osanga ya complaining nga nkubira wemba siri ku stage ebiseera byange ebisinga mba waka ebiseera mbimala waka ne family wemba siri waka eno nga mbeere waka eri ewalala mbalansi ngeza ku balancing abantu bange obutankubira nnyo nga ndi eno obutankubira nnyo nga ndi eno so ebiseera mbibawa nembayimbiramu nembafumbira oluusi ku mmere nenzanyako n'abaana ngira taata yenna Umbrella, with two mwenya, with two one nada. Ben ambiro wozako, wetu nanga konga muna kufako. Oh baby, kwano omu kwano, nange tomanyi chirengo. Nyamba omu kwano, yamba. Wagara biri, biri biri biri, yeah yeah yeah. Wankora bubi, we waduka luli. Omukwano kuoma, ngamba konti torinjawa. Abanji bakenda, abanji boba jane bejanga. Ngamba linde mbaga, mbaga njire tate wejanga. Kwagara nyo, 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 singo chimanyi. Singo chimani, kuwano ndayo mubanji, nonzi ya mubali, naba mubali Kwano o mukwano, nange tomanyi chireno Nyamba, nyamba kuwa chimani nawe Kwa gara biri biri, biri 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 baby Wankola bubi nyoruli, tuliruli baby Kwa gara biri biri Wankora mubinyo luli Mama Omukwano kuoma Ngamba Baby zeto
ngambaline mbaga Sengambaline mbaga Yo Sengambaline mbaga Mbaga njireta tewechanga Kwa kara nyo 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 Singo chimanji Singo chimanji Wanonda yo mubanji Unzija mubali Naba mubali Baby Mukwano bambi na wekwe Munange toma nyichirieno Yamba Wagara biri, biri biri biri, yeah yeah yeah. Wankora bubi buri, wankora bubi luri. Se wankora bubi nyoluri, wankora bubi nyoluri. Mama wankora bubi luri, wankora bubi nyoluri. Wabula wankora bubi nyoluri, wankora bubi ya. Nakugamalinde mbagadia. Mukamrera, wetu mwenya, wetu wana Mbera mbiro wozako Wetu nangako ngamuna kufako Kwano, mukwano, nangako manichiri wano kade Nyamba, mukwano
Chanaku nti tuwavibu wako mimbi munafe radio Atenga tuwa hitu connecti nze nye 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 mubi Ntwe ya febila libitali nye music Ea radio tuva kau tuwa sigara mchiyongo belo Tukula gana mune wiza au Ntukula ina kaimba Mpala avu Obula mune bujanga buta ambula tambula Ea wizo tuwe sangane tuwe bonga ko Ne familia radio ngenda yurusi nye njichari lako Kupaba na ibaba angeyo jembela. Barika ganzi ndi katalemwa. Musical wizo mulaba rollinga. Ila tuja kuongira ya kaimba au maso. Nyinga na imu mulaba atambula. Mpazi nzo bawa ku background ya music wange. Na uliriza nyola kedube. Nga ankula. Kati wenta ndiko kuimba. Nga nyimba toni ne bangamba antia. Osaundi nzenga radio. Kubanga ni sound izenga radio na feeling ate proud kubanga bali bangeza ku muntu wakabi yalike bisere ebyo so si feeling anko down ku ngeza ku chakabi era ndoza we nayimbe nyo abawuliriza ne bana bango banyingide nyo ne bagamba ndi unotabanga yatwale nyimba zo musajja kumba ati nali wakabi ngani muganda wange wali music gwe nyimba wange mwe wandikira era we mpandikane mpyanga nkoye ngampumulamu Zeni muandisi wa music ate ndi muimbi. Ndwao kufeelinga kibampandiki denti chinjumira. Mbera nyo mufile yangi.
My name, what is your name? Welcome to my town. My town is my town. What is your town? Hey, my name is my name. My name is my name. What is your name? Hey, welcome to my town. I'm a bit afraid. Why can't it rain? Can you be mine? Ubanga bwe oli musana busana Ubango yagala kulaba kuyu oyo mulumbe goro obangu yagala kulaba kuyo oyo mulumbe goro you decided to love me baby well you decided to touch me baby well if you touch me baby well I will touch you very well Wama touch me very well, oh, I will touch you very well. Love me very well. I will love you very well. Love me very well, oh, I will love you very well. Oli, oli muzibu, baby.
Oli muzibu, zibu, zibu.
Oli, oli muzibu, baby. Oli muzibu, nyoku sanga. Oli, oli muzibu, baby.
Oli muzibu, zibu, zibu.
Oli, oli muzibu, baby. Oli muzibu nyo kusanga Lalo Lele lele le. Lalo Lele lele le. Ah. Touch me very well Touch you very well Wama touch me very well oh. I will touch you very well Love me very well I will love you very well eh. Love me very well oh. I will love you very well oh. If you love me very well, I will love you very well. Oh, love me very well, oh, I will love you very well. Nigga, 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 baby.
Nigga, 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 my pesa.
Nigga, 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 daily.
Nigga, 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 my pesa.
Nigga, 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 baby.
Nigga, nigga, nigga,
my pesa. Someone out come and nigga, 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 daily.
Nigga, nigga, nigga,
hey. Someone out come and nigga, 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 nigga,
nigga.
When you got, nigga, nigga, baby.
Nigga, nigga, my
nigga, kati, nigga, nigga, baby.
Nigga, nigga, my
Lalo, le 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 le. Lalo, yama. Bueno. Oh, oh, luelo. Very bueno. Wama la mi very bueno. If you love me very well, I will love you very well. Wama love me very well, oh, I will love you very well. Touch me very well, I will touch you very well. Yeah man, big up songs I've been on production. Big up Tasca, Mad Lager, I and I Kings are representing Uganda music worldwide. Yo, Uro, Simba, Simba, Simba.